Sidhani munki kuomba mkate, wewe unipe jiwe. Tena sidhani munki kuomba samaki, wewe unipe nyoka. Kama mauti haikukushinda, je, mapito yangu kwako ni nini? Uliposema yote yalikwisha, kweli yote yalikwisha. Bado nasubiri kauli yako ya mwisho, bado nangojea muujiza wangu. Ninakuamini we Mwokozi wangu, na ninakiri yamekwisha, yamekwisha.
Mwokozi wangu,